Meelun wali buwaakeedka daawada wasaaradda caafimaadka koonfur ursumay baana booqday madaxweynaha koonfur urse Cabdiciis Xasan Maxamed lafta gareen oo weeliyayay aanu kumid ee golaha wasiirada may baana warbixin ku dhuun siday agaasimaha wasaaradda caafimaadka isaafana oo faafay keedka wasaaradda caafimaadka yaala
kam
goboleedka kumid ee oo mushaar siyaayaan shaqaalaha daruufo adag niyo ka jiraan
salaam kudib geeka walihayne kormeer waliha booqanay baqaarka kaydka daawada oo dhismadii isla dhamaay yaha furmi funti wal faylahayti waana waliha aragnay wal bilow fayl ah baqaar ismadii isla bogi kayd la aamin karo oo daawo taalo oo dadka linka adeego farxad ii dhiirigelin yani nagati waan eedan ka faraxsana ha ku tabni wali koyna isbitaalka degmada Baydhabo runtii wali yaale in shaqaale fayle oo un adeego bulshada reer Koonfur Galbeed meel kasta uu roogan tuulooyinka degmooyinka wal allaali walaag isbitaal qabadi lahayd dhan kulli yaalan adeegyadii shaqaale aamin la fayli roogo eedan ka faraxsana bukaankana kulli haragni farmishiya Hassan wana mahadnaqaanay wasiirkii ka shaqeeyay ii hay'ado kula shaqeeyay oo kaalmeeyay sida ay SRC iyo hay'adaha kale ee hay'adir si ay walaaliyo baahanayeen aan mahadnaqaanay insha Allah unoona wali ka dadaalanayna isbitaalka walaali baahidiisa madaxweynahan la xoojiyo li weydiyo bal kale hata ay baahanyihiin la ka dhamaatiro isbitaalada naqeed leenbadiyo qorshahan dawladeed wali hayeen in adeegyada bulshada la hormariyo sida caafimaadka walbarashada walaalnu balan qaadni taasayti waana muhiimu caafimaadkan iyo kamiyumsan lankasta oo reer Koonfur Galbeed ah meel kasta oo suroogina caafimaad ka filan hela oo Ilaahay ee walaalii nabadgelyo xumo ah nalo kubaha caafimaadkaas muhiimna ah wanaag mahadnaqay wasiirkii shaqaalaha eedan mahadsantiin shaqo fayle qabteen waana ka mahadsantiin
kureedna mayba meelo ku hadalay si hay'adda xilka wasaaradda caafimaadka Koonfur urse isaga cala subag oo ku warbiyay walgobadka wasaaradda caafimaadka mudaxleedkiisay
geek safarka mid ka sawsanay madaxweynaha oo goobaha oo arrimaha bulshada qaybta caafimaadka iyo geekan qorsheysan inta soo kormeera anta ka hormeyo kalaha kormeerni oo keedka daawada Koonfur Galbeed tan maaha kormeerna isbitaalkii guud ee gobolka Baay meel badan kaleena sii buuqdo doogna madaxweyne maahkii dhawaayay isbitaal maamulshii maamul fayl ah adag aamin ah kulli hadii aamin hadafna walaawun qalab ah oo natmiiloha ka aragna malanka kooyfan nadaafadiisa soo dhaadib aragaasi reer shaqaaleedan faylo madaxweyne magrofoonka ka dhawaaw shaqaale talbiyeysan tababaran maamul aamin ah iyoni bukaanka sfeelinkeedii uu naga dhawaaw
madaxweynaha Koonfur urse Cabdiciis Xasan lafta gareen oo la dooraday 19 December mayba ballan qaadeen kolkii la ka jaray oo lagu yeeshay doorashada khudbadoogeyna ka sheegay jaray hoobalan doorada madaxweynaha Koonfur urse inuusan eed walan ku qabado doona adeega caafimaadka booqashadii tiisul koreeyta oo suka seedii keedka wasaaradda caafimaadka isbitaalka wing ee Beledweyne Baydhabo mayba barmaatiyaasha in madaxweynaha sidii uu ballan qaaday fadaa in caafimaadku isku weeldhay bartilmaameed iyo koowaad si bulshada Koonfur urse hela daryeel caafimaad oo iska laayi karo.